usuku oluhle. Nayo yonke injabulo kulolo thando.
Uthando can be nice, especially man bambisene. Yeah, there will be lies, ningavumi thina singene. Ngibheke kuyo Christ, thina singamamene mene. Ngayibuka khule past izulu lothangeke ingene. Kodwa ngifisa umthando umthande kuze kumanele. Okweqanda umphathi umphathi esize sihalele. Mungekhe duza kwata kwata zaza kukhalele. Manthusene kumele kudlule lento kumele iphele. Ukuthi wenzani kudala sihlangene lokho kwenuke. Ngolusho nuluphekayo sesingabuka lapha imenyuke. Makhono kunhluphayo yeyamba notshela benuke. Uthando lunqubayo uzume ehlise umoya mawunyuke.
Life is not easy thing. Ding is snake. Big is lilana.
Na 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 na. We wanna wish you usuku oluhle. Nayo yonke injabulo kulolo thando. We wanna wish you usuku oluhle. Nayo yonke injabulo kulolo thando. Vela abanye abakholwa ngoba vela abalazi. Abalazi uthando lweqiniso kodwa bona bazolwamanga. Ngiyathemba manje uyabona umuntu omthandayo umthola nomi kuphi. Ngoba inhliziyo iyazikhethela lapho ithanda khona. We wanna wish.